choices.
Katuma koro na mambuso anatuboro kuishi katuba koro mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tuma koro na mambuso anatuboro kuishi katuba koro mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge ati tuko madenge na venye waroro wana ati tuko madenge na venye waroro wana zungusha na denge sororo ina ati tuko madenge na venye waroro wana zungusha na denge sororo inatakenda na rienge kunyenye senyenye ikikaza waka vinye ni nyonye ni vinye ikipanda sana ndege ni shike ni vinye
mereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara mamiti kikiti kiboko akikwara hamini kikiti kidogo akilala mtuna mtuna jikama wili boze ma game jika juu za mapinki poke it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay,
now hear this.
Now hear this.
Excuse me, sina interest. Naomba unipish. Nisipoteze your time. With respect. Naenda zangu kesha. Na nimechelewa sina time.
Kuna sasa maringo. I promise I'm single. Twende tukapop champagne. Gari ukitaka zipo.
my train.
Sina haja na limo, dunia ini mapito. Nafuata wangu wito, sina maringo. I'm simple, mina mungu wangu fuso.
Process.
Ooh, my baby, a replay. Give my baby some dancing shoes. Ooh, my baby, a replay. Playing my favorite tune. Oh, yeah, just already your love. Oh, already your love. DJ, just already your love. Oh, already your love. Chinky, put it ready your love. Oh, already your love. Just already your love. Oh, already your love.
Now, this is Jali. Kimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na juisi jali ya tarangi mina kimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jojina. Chapa ni chapanga jojina. Na nikichapa ni chapanga jojina. Chapa ni chapanga jojina.
Ikipamba sana mazopo ni nyanguwa
shiko
nini. Dance it, dance it na baby. Dance it, dance na baby uki. Dance it, dance na baby uki choka. Wacha ni kudare duki kataka. Dance it, dance na baby uki choka. Wacha ni kudare duki kataka kuota. Sai tunasteli mashida ni kutoka. Kupusha juju, hey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. We, katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Pass for puff, nina chief gift tu. Madenge, wanachipa, wanalia dudu tu. Wakitanze ni matembe juu. Na manyo ziko sete za kikwava tu. Nibarenga kikamu ni masik senji juu. Ziki report ni hamu, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na tatu, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa wele.
Cheza karumba.
Choices.
Pasuwa na misamba. Bila kuyumba. Ingisha iyo dhuta, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunya bunda, mami gongo. Na fosi kiki, katia mna bando, yeah. Shtuwa jati one time. Shaku, shaku, one time. Soko, soko, one time. Ngalelelo, one time. Shtuwa jati one time. Shaku, shaku, one time. Soko, soko, one time.
Mama kamba wana niloa Kozi pene kata paloa Mako, kolo Waimo na abi onda teile Mako, kolo Waimo na abi onda teile Atipa distance Atapa distance Oh, oh, atipa distance Atapa distance Oh, oh Yo, they're not ready, nah, nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah, nah, they're not steady. I be with that KK, I ain't talking baby. But money never rule the man, they all don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure when those that I pressure. And those that I texture, they even got fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a quiet to some raps, I've been trying to fill this. They won't try to fill this, but I ain't gonna fill them. They won't try to fill this, it's never happened.
Pendo kwa yani wezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Kutika nende musilete nyoto
I need some love now Some real love now wa wa Kilo ni kucha sita ma Nipe pombe ni wangena I need some love now Some real love now wa wa Kilo ni kucha sita ma
I'm gonna go
you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shawty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shawty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shawty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shawty, dance for me, mommy, yo. I like your waistline, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy you new car with me. Girl, this is an African love, yeah. Girl, this is an African love. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl.
Listen in. Ways and a benzi lako. Nimelewa chakari. Oh yeah. Wangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu. Kikate kiu. Kinipepe. Oh yeah. Nipepe. Oh yeah. Mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Kwa kaka
kawa nkirudi soba juwaja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazimamanga lafu buda hizi kutu nazimuamaga mogi bado ni ya magazla mastona marache na bibi material la pantaka keti bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tada tunitei na mangwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya bill jona pie after ni makuki na keki kwa ndai benza na ukipleki jokesi badai after ni makuki na keki kwa ndai benza na ukipleki jokesi badai 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 badai
DJ Mchwasis.
Alafu mbona juu na kapikana bado jashiba haya basi funguka kama kasi na miusku manga masasi madakikana kame chapa nda chapanga makali fast hizi dhambi ndaziosha ndani ya kanisa hapa kazi ni kupea nanga mami mbae tunakutaka nga tunadai ukidai tunapanda na moja kwanza ni kuonyeshe bana bana na minayo basi tunapaka na hapo nyuma nasidika mnafanda na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na Panda, panda, si upanda na Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda, si upanda na
Alejandro, onyi wa mabimbo zimenshika kama zero Kila 420 natinga kilo Nikiwa ombido natenda gini Wende shikisha, yako, ni kwa shingo
Ndaka ndon, ndaka kegwe ni mapiza Nikufilisha, next nikulipiza Nikukuzisha, rongo nikipuliza Niko mashisha, nikushuka nao nao bila mavisi Niko magiza Jaba nao 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 nikumaliza Fika au 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 bila bakisha Ati ule dem cute na covid Ati ule chura mpole na covid Ati ule bazi sponyo na covid Jwa covid, la bigwe kit Jwa covid, la meze bit Jwa covid, la bigwe kit Jwa covid, la meze bit Setingale, shash na yo kit
Unanukia poa kweni umejipaka nini Unakaa poa kwanza ukidunga mini Come through manze misi wezi kosa kiki Dema na reka benda
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Mugiza leo bwana ni manginyo Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Mugiza leo bwana ni manginyo Komye maodi na pia mayo Wakilalisha makwela ni wo Bezi ni vela na ngem ni wrong Adi mandugu wakuje na fong Sio mangeus pia wakuje na thong
Niyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Niyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Niyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Niyo story cha baba, cha baba, cha baba, cha baba
Ukivunja bega pepe usha na mkono Waka waka stylo
waka waka stylo. Wata wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wenye kuna mwashi kuna jambo. Select the sound it ni msunde kanjo. Ni mchanga nyarambo kanambo. Risase ting ting tonight. Leo niko wako hadi sunrise. Watoto fine fine body fine. Ongeza tempo kiyo no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wicked day. I rock way like fire. Every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire. Waka waka stylo. Waka waka stylo. Wata wicked stylo. Kivunja bega peperusha na
mamazi wanataka nende bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Kamdomo ni mejaza machuinga mnagati. Mashuri wakicheza mpitonga ass. Mamela plazi mwesha kajiko na gas. Pekia kina niko kito na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, pinna pinna that ass.
Kana rada na wapili kana rieng. Kama au narada mze ya beli sharieng. Hapa ni kusakata, sakata, kamsakata. Shika yoyo kamata, kamata, kamsakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch body, lock it up.
Pele kena rieng, pele kena rieng. Kichi waka man, pele kena rieng. Ziki nyanyo, pele kena rieng. Mangoko wakifika basi, pele kena rieng.
Niko rieng na before chan yo. Zimeshika na before chan yo. Kena rieng, uyo para chakua. Shiki yo, pata pele kena
Mwadomo basi eh, toka geto neza chizi nkupeleke harikile. Shiki shubi be, out of 10, kula 10. Wenye chuki na wembe, Josevia town tawape. Ah, hapa mtayasi ni uban kastima. Pana fwada msupa kame kwa sapika. Na anki tupa wantu wa shachipa. Yani amara galis kiu bombastika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba. Lamba, lolo, lamba, lolo, shai lamba, lolo, lamba, lolo, lamba, lolo, lamba, lolo.
Piga goti e, pano domo basi e, toe lolo neza chizu pige nduwa dikile. Shika toto fiti nama kiti nama mina bend. Akibaki tana sanif mina smama digi de, digi digi de. Out of 10 kula 10, penda venye unakaza nika unangoja bed. Mambo ya selfie jo apana katenje kabambe. Odi waki anza dance katenje katembe.
Nalof kanyagi bass bana chushan maliza. Skuma zima mzingo umeze choku wa giza. Chini zaidi ya Wiz Khalifa. Chini ya mtu mbili staki wakieni kabisa.
Now hear this.
Party after party then we mash up the place. Party after party then we mash up the place. Party after party then we mash up the place. Mash up the place. Mash up the place like yeah. Party after party yeah. Party after party yeah. Party after party after party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Billy can fly, I don't like a vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big brains like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like,
Jaja, give me strength, give me inspiration. We conquer all bad mind energy. Yeah, me know I get it, now I get it. You listen me. Nowadays everyone wants to fight. Jah alone I go make the things right. No need to see a face in me. I'm out gone blind when me see all my future bright. One of my friends tell me say we all done. Another say things I go better back on my heart. Till it's done, then who tell me God always defend the righteous. Just in the Lord. I'm there away from the fighting. I'm just trying to do the right thing. Girl, he said he must have passed from a piece of super damn the team that's for me up. You hear me? Stay away from the fussing. What does it mean?
ndefa ama hakika ndani ya moyo unanifa napenda macho zako hits pambata wewe umenishika baby umenkamata
African attire African attire napenda ukizipa mtoto hauna mataya mtoto hauna mataya unapendeza mama
baby siku mocha tawaseme nini wako nimefika nimefeto mimi Angu wewe star, nota na yona, toto wiki fao, kuja kusha mama Baby siku wacha tawaseme nini, wako nimefika nimeseto mimi
Angu wewe star, nota na yona, baby ya nipe toro singe hiyo
Mesa, nisi wambia tama shosti, kanivuta katikati, katikati Katamani pale kati, katikati, kale waki bati bati, bati bati, hili chofata
Asa siku ni kagonge nyagi Au ni kagonge bebe Siju ni kagonge banana Au ni kagonge yokozuna Asa siju ni kagonge nyaji Au ni kagonge bebe Siju ni kagonge banana Au ni kagonge yokozuna
Eba na mabari ya mzangu wee Da So mabari ya saizi ya meisha hapo nchikavu mwamba Shishi bebe
Body money
Badga Tupo shishi fundi tunalewa Kapita bari ya kanielewa Eti shishi japa maolewa Nipeni jione nangekewa Nikasemo chebe kani pama kesi Eti ya nipime kwa bedi mwapesi Eti ya nachinga magoli kamesi Nisi wambia tama shosti Kanivuta katikati, katikati Katamani pale kati, katikati Kale waki bati bati, bati bati Hili chofata
Asa siju ni kagonge nyaji Au ni kagonge bebe Siju ni kagonge banana Au ni kagonge yokozuna Asa siju ni kagonge nyaji Au ni kagonge bebe Siju ni kagonge banana Au ni kagonge yokozuna
Na kwa machizi boti badimani Akakamanzi sujika nani Kana pita pita badimani Akakamanzi Ibi kapna kapna
Chapping song up your picture Oh na 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 Oh na na na
You say you like how my body rotate. That's why I'm feeling.
ukurelocate. Na hisi umenishikia kamote. Na hisi umenishikia kamote. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. You say you like how my body rotate. Hata wako na feel ukurelocate. Na hisi umenishikia kamote. Na hisi umenishikia kamote. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar. Come and give me sugar. Baby. Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar. Come and give me sugar.
She be my sister Maria, and I wanna do anything just to marry her. Yeah, yeah, she call me romantic, because I'm just Mr. Fantastic. Yeah, yeah, biggity bounce, all the girls come around. They wanna wind up with standards to Vivian. Biggity bounce, all the girls come around. They wanna shake that booty, dance to all more. I give you some more, I give you some more, I give you some more.